Yafunga ukuba konke ungqina ozokuthetha kule nkundla kuzobanyani. Uba kunjalo, phakamisa isandla sakho sasekunene, tshemva kwam. Nkosincede ndithetha inyani.
Nkosincede ndithetha inyani.
Empizetho nentimbi sibale.
New Testament Records. Washa.
Ayisukile, ayisukile, nawe indaba ishubile, ifayita ke libhobhile. Ayisukile, ayisukile, nawe indaba ishubile, ifayita ke libhobhile. Ayisukile, ayisukile, nawe indaba ishubile, ifayita ke libhobhile. Ayisukile, ayisukile, nawe indaba ishubile, ifayita ke libhobhile.
Bawuncede kuze ndithethe inyaniso, ngoba i-aim yam ngoku kugqaqa amaqiniso. Khuphani ii-cameras ni-capture izihlanhlaza ubhuti omdala osegemini, iskill engenaso. Uhambe ehlaza kwezitudio kodwa ucula iboso, uyibiza i-beef lengo. Rush hour ke ngumleqo izani naye ndizwa ngixhwithela. Kule rap game ndim inkunsela, mna i-fame zange ndayiqaphela. And umculo ondayo uyodlalela, lightness yabuwa nguwe ifowuni ka-two legit. And siyayazi lo award uba yiyo mgunyathi. Rush hour kudala wacula kodwa usashiya i-beat. Ne-delivery phunga ti order kwa-billita. Ndiyibaseli wekness, punation rhymes. Kwi-poetry anganayo i-dopness, cause ku-rapper ka-fit. Doka yena ezibizi female rapper ye-seat. I feel sorry for your shame cause fans, umntu ziyambhanca, ziyakwazi ungakuxelela ube bhithile uligangxa. Zimpethu ke ubuhle bekhiwana, I'm the cat, I kill everything ebuntaka bompuku njengeyisukile.
Ayisukile, nawe indaba ishubile, ifayita ke libhobhile. Ayisukile, ayisukile, nawe indaba ishubile, ifayita ke libhobhile.
Omnye fame wayenayo ukha yaphelelwa ngenxa yokubhatalisa ifisha ngotywala, evele yacima bham. Same like yena xa blackhatiswe yiwine.
Amago livumile idlozi.
Rush hour xa performer face abantu yeka utop ngaphefomela amadlozi. Next time usenza lo mbolo estage ndakothula ngeketi. Cause I know i-aim yakho kuxa usehla kwehla ibhendi. There's no comfort in the truth like engine. I'm in the booth too long in the game but I see no different. You were young when you started this, now you're getting old. That's the only different because your writing skill. And then feeling ngathi une 2 months usegemini. Akhe uhambe urecording ngomane kwizitudio ezahlukene. What uthanda do? Friend producers xabana. I'm not surprised cause uhambe usakha ubuhlobo ngabe uchitha ubuhlobo. You can't face the challenges xa sezibile uyabaleka ujike uzenze i-victim. Every answer there's more question. What are you doing using for dude? Cause every song uyazika njengenqanawe. Wayibona ukuba ikhumi waye ungayibekile nqawe. Nibhizi niyazibasela kodwa nizinkuni ezimanzi. Asoze nibe zizikhoko that's why ninithela amanzi.
Ayisukile, ayisukile, nawe indaba ishubile, ifayita ke libhobhile. Ayisukile, ayisukile, nawe indaba ishubile, ifayita ke libhobhile. Ayisukile, ayisukile, nawe indaba ishubile, ifayita ke libhobhile. Ayisukile, ayisukile, nawe indaba ishubile, ifayita ke libhobhile.